sabamba kanjani
wakhala amakhosi
maya kwethu
bavuma yoma
abazosamba kanjani
wakhala
we mama
amakhosi
maya kwethu
bavuma yoma abazosamba
kanjani
wakhala
we mama
amakhosi
maya kwethu
bavuma yoma
abazosamba kanjani
wakhala
we mama
amakhosi
maya kwethu
bavuma yoma abazosamba kanjani
Ishayeni ingoma yakwethu
Ishayeni
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 Ishayeni ingoma yakwethu
Ishayeni Ishayeni Ishayeni
ingoma kaba ingoma kamama
Ishayeni
yemba
Ishayeni
yedede ma
Ishayeni ibambe ufana libambe Libamben bafana libamben 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 Ivan Ben,
Siyokala sibeshe,
beshe ya
siyekonde,
ekhaya likababa.